Nneɛma a mootie saa audio yi, me din de Valentine, na meyɛ Church of Christ asɛmpakanin. Asɔre a medaa no wɔ Parambo Yegye number 1. Asɔre yi, nnuanom a wɔfiri Adwira, ɛyɛ Sɔfo Owusu ne nnuanom bi na ɛbɛtee saa asɔre yi wɔ 1982 kɔsi 83 no mu. Ɛkɔm kɛseɛ no mu nyinaa na asɔre yi yɛate. Na bɛyɛ sɛ onua no a ɔdaa no no wankɔ Bible College. Ɛno nti saa mmerɛ no nso ɛbaa no saa no, wɔntaa ntena na wɔkɔ sukuu. Nti bɛyɛ sɛ 1997 no mu no asɔre no kɔlapse anaasɛ ɛte daeɛ. Ɛfiri sɛ na yɛde ne yɛ susua na nneɛma no a ɛwɔ mu kɔ so no na Onyankopɔn ani nsɔ. Ɛno nti bɛyɛ sɛ mfie aha mmienu ne mmienu no, mekyerɛ 2002 no mu no, ɔbrɛ asɔre no te daeɛ no, saa mmerɛ yi no Sɔfo Da Costa a wɔfiri Nkaweɛ, ɛberɛ bi na ɔwɔ Ɔboɔ Kurom no nso, ɛsan so baa Yegye Mpɔtam ha. Na ɔsan so bɛnyane asɔre no sɛ de asɔre asi ne nan so bio. Na saa mmerɛ no so na mfa Guinea Worm ayɛ kurom ha ma. Nti asɛmpakani no ankasa ntumi antena ankyɛ. Na ɛnam sɛ na mema de kan akɔ bi kakra nti no, me ne nnuam bi mekorɔ a asɔre no mu kakrankakra saa kɔsii sɛ Onyankopɔn bue kwan maa me wɔ 2008 no mu, ɛna mekɔɔ Bible College wɔ West Coast School of Preaching. Ɛyɛ Openin Daniel Ampedu Esiama a wanyɛ ne baabi akɔ ɛna na ɔyɛ openin da saa sukuu yi ano. Na ɔbrɛ a mewie sukuu yi no, mewie no 2010. Na yɛyɛ graduation 2011 ɛno mu. Na mewie sukuu mebɛsɔɔ asɔre mu firi saa mmerɛ no 2011 no saa ɛbɛsi ɛnɛ. Na bɛyɛ sɛ mfinhyia ɛnan a yɛawura mu yi no, mete Rescue Ghana Mission for Nka, ɛyɛ RGM for Nka, sɛ ɔmoboa nnuanom asɛmpakafo no ɔmowɔ nkurase no. Na mede made sredi ɛto wɔn ani no, kɔ asɛm nie, ɔmo nso anni me hwɛmmɔ, na ɔmo nso ɛboa me nwoma, ntadeɛ, mpabom ɛne sika fam. Na bosome bia na ɔmo ma me kakrakra ɛsuadeɛ na ɛso na ɛboa me. Na nyɛ me ankasa titiri nko ara na ɛboa me. Ɔmo sika no nso boa ɛma obi biara me ne kɔsua Onyankopɔn asɛm bia no so no, ɔwɔ ahokyere mu a metumi de ɛbɛboa no, ntadeɛ ne mpaboa ne nneɛma ɔmo de ma nyinara. Mpɔtam ha no, nnuanom a motie me rekɔ asɛm ni, aha adwumayɛ no ɛden, sikasɛm ɛden wɔ mpɔtam ha. Na me a mekura ɛyere baako a mewɔ mmɔfra bɛyɛ sɛ nsia a magye nnuanom deɛ mmienu aka ho a ɛkeka kɔ nwɔtwe, nti me ne me yere ka ho a ɛyɛ nnipa bɛyɛ sɛ 2. Na mmoa a moboa Rescue Ghana Missionfoɔ no ɛboa me nso ne asafo no. Ɛno nti ɛbɛboa yɛn ma asɔre no nyiniya ma na nka yɛyɛ nnipa bɛyɛ 2 no, nanso seesei na yɛadeɛ kɔdeɛ wuo yi, mekyerɛ COVID-19 anya maayɛ no, asɔre no dɔeɛ kɔ bɛyɛ sɛ 80, mekyerɛ 80 members ne mmɔfra no. Ɛtɔn bi koraa yɛboro, nanso yɛadeɛ baayɛ no mmom, ɛna seesei nneɛma asa atete apansan akɔ fam. Ahokyerɛ no asan ma ne home so bio. Ɛno nti mesrɛ nnuanom a ɔmoyi ɔmo bɔtɔm, sika fam, mpaebɔ fam, tadehyia mu anaasɛ mpaboa fam de boa Rescue Ghana Missionfoɔ no sɛ ɔmonyere ɔmo ho mmoa, na ɔsoro Nyankopɔn ɛbɛma obiara nso adwuma ɛnyɛ kwa. Na yɛn nso a yɛn nsa ka no ɛboa asafo no, nti yɛn nso yɛbɛkɔ so meyɛ obi a mato me ho esi wɔ sɛ nyame adwuma no nko ara na mɛyɛ ɛno nti sɛ ahokye no ba kɛse no a ɛmmoa me ma mentumi nyɛ adwuma no sɛnea mepɛ no ɛno nti mekɔ so srɛ adɔfo a ɔmoboa yɛn sɛ ɔmommoa no yɛn nsa ɛka na ɛboa yɛ sɛ anuanom nyɛ sika nkɔ na ɔmode ma no yɛ na mmom ɔmotumi to nsa frɛ yɛn na yɛne ɔmokɔ adesua na yɛbɛkɔ nso a yɛka aforo yɛkɔ ne yɛba yɛdidie mu nyinara ɔmoa na ɛfa ɛno nti mɛpɛ sɛ mede me contact ɛbɛto ase no ebia na obi hia me ama no mu nsɛm atie a wonti na so pam 024 74 59 651 Onyankopɔn hyerɛ obibiara ɔboa watu ne botom ɛboa ɛyɛ Rescue Ghana Mission ɔnhyɛ bom anan mu bebree na mɔbrɛ ɛnyɛ kwa onyame nhyira mu papaapa na yɛn nso yɛwɔ hɔ ɛma mo bye bye